exclusive from ZambianMusicSite.com.
Reason. Reason, yeah.
We up and dimba.
Yeah. Now come the boy in the building, yeah. Ooh, yeah. Tenza kusa kila reason. Na ipese reason. Nzaga. Mani konde la kotungu. Nezo sa kila reason. Na ipesa reason. Nzaga. Mani konde la katungu.
Sakira reason, naipesa reason. Manzanga, vani kondela katungu. Yulia nali na shena, kenze pamozi. Manje after shaya, elo na imwe maya. Nizo sakira reason, naipesa reason. Never trust your friend, even your brother. Aye, ana. On the boy in the building, yeah, yeah.
Ooh, yeah. Nza kusa kila reason. Na ipese reason. Nzaga. Mani konde la kotungu. Nzo sa kila reason. Na ipese reason. Nzaga. Mani konde la katungu.
Mwamboni kwandela katungu. Ngati nilipeine. Simu nifuna imwe. Owa, owa. Mwaiwala kwa mene tachokela wae. Nizo nkala pamozi. Munzi umozi. Nizo kudia pamozi. E mbale imozi. Nizo kona pamozi. Beti imozi.
Oh na na na.
Usai vale iwe.
Uwe. Nza kusa kila reason. Na ipese reason. Nzaga. Mani konde la kotungu. Nzo sa kila reason. Na ipese reason. Nzaga. Mani konde la katungu.
Konde boy in the building. LJ1, I got you. Can't forget killer. Pearson, Jacobs, Smart, I see you. Jomo Josa, Susu boy, I see you. Yeah, Dichile show, Dwa Pakasha. Yeah.
Straight out from ZambianMusicSite.com.